mapenzi nyumba tujenge, nimiliki zizi la ngombe, unywe maziwa na sembe, unenepe uwe kivo. I know what to do, miso mtu wa kizembe. Wanakufata kwa migu, ntawachana na viwembe. Unavyojenga kakibanda kama jani baleke,
baleke, baleke.
Basi utenge ni upige kama fisto mayele,
mayele.
Baby kata kata, mwenzako niko nyaka nyaka, nyuma kama bata bata, madanga yote taka taka. Baby kata nikate hapa hapa, nyonga ni nyonge hapa hapa, mwaga ni mwage hapa hapa, nikujaze kamimba hapa. Tenu kinigusaga, kweli mi unanikoshaga, nanikosha, nabaki kama zoba pale kati kwenye chaga, kwenye chaga. Basi nitachi, nitachi, nilege, uzi nitachi kwa mbavu nichekeshe, nitachi kwa ndevu nilege, ukini lamba na tetemeka. Nitachi, nitachi, nilege, uzi nitachi kwa mbavu nichekeshe, nitachi kwa ndevu nilege, ukini lamba na tetemeka. Unikande, nilege kisha juu unipande. Leo bila we ni upande ni pande. Kama kilele tutafika sipale, kama ki itaki italika,
italika.
Kama pesa nitakupa tukibubu, kama kufi hata nyuma sitofika, ila kama penzi nitachoma kama Zuchu. Baby kata kata,
kata.
Mwenzako niko nyaka, nyaka
nyaka,
nyuma kama bata bata,
bata.
Madanga yote taka taka. Baby kata nikate hapa hapa, nyonga ni nyonge hapa hapa, mwaga ni mwage hapa hapa, nikujaze kamimba hapa. Tenu kinigusaga, kweli mi unanikoshaga, nanikosha, nabaki kama zoba pale kati kwenye chaga, kwenye chaga. Basi nitachi, nitachi, nilege, uzi nitachi kwa mbavu nichekeshe, nitachi kwa ndevu nilege, ukini lamba na tetemeka. Nitachi, nitachi, nilege, uzi nitachi kwa mbavu nichekeshe, nitachi kwa ndevu nilege, ukini lamba na tetemeka. Godo godo, jo tucheze godo godo, unishinde nishinde godo godo, mama tifa godo godo, ah, baby godo godo, jo tucheze godo godo, unishinde nishinde godo godo, mama tifa godo godo.